tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkamisare nogay nay lewru octobre jena yande soki der maison de la presse bamako jottuno no do kabaruji du yumoro way golo kanko noddete gagne kanto wonto boggi jambe to. Ko nayri bangal passé so torma fa hande dum buytaaki leedi meedi ndi tawde wiide cioggu assansiji di jippikili no ko fu kambe laami be dorbotobe di do mo bilaji be bi Imma Daradja no gonde wadede do hen ngabbe limgal hono yimbe le remobe nokko no dertata bafula be kolitide fa hande be jobaka jobdiji mabbe tawde wiide wombe le kedde leedi ndi be fu jobama kalisiji mudum. Ko nayri bangal yotere meden no dirten zoom sirne men garan meme de kabaru be do yimbele wakati so be jalta yade gollata almoran hi pep kadle be anda fu kaddu galgal be kani wattu so be jalta be jaha golle wakati jidun lato sababu jaar so be jotta ko do be gollata do lawdi wonon sembe kabaruji dum en jogini on do bette hande di bismillah modon e hedade. Ko nayri bangal assansi mbiyen cioggu litre fu dun jippri ko yata buudu sappo CFA ila ley sappo go lewru octobre jabbi nondu dun e tayde fu cioggu passé do bamako do ka jippaki fa yotto pass sotorama kanye ko nande mudum fu kambe laami be dido mobilaji be kollitiwde be gonde wadde do hen Imma Daradja fa yotto yelno cioggu de do passé kan jippirade fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seku
duubi kiwdi hande tay kama wiide so ni cioggu essence beedike woni don no cioggu transport beedoto kana tiidin jia so cioggu essence buutike dum mata le cioggu transport yalla beedorad faamu do sabuji mudun derno koyde to nokku section national transport privé Mali.
Bonjour
Draman Kone woni secrétaire général holti wiide gilla nyande alkhamsare 17 octobre tiagal ko cioggu essence buutike won dabare bamande yalla dum mata le cioggu transport
président isu
ardo ame o ka ko holliti ko tundi fu wala him o wi wajibi kina dum buute mi yotti ke kar ngay kan e bus sotrama taxi ngay di fu to dar to to fami haltana dum en syndicat en be fu dum wodani be fu e be nodda e le bato amem garo wadde alkam sare o fami fu mi tawde dane wotere e le golle
ko nay ensemble
o ki tayro wiide kala be teddinta kado sariya jukete
wam dabereji di syndicat amem o jogi don so mi kaltani nodo wada hunde so salike don e don mi nanga mobile mudum gel mi dar
tawane kado sariya tidna ka fe de transporter be min jehi to noku do sotrama en daroto le lumongo bomako do en kay imbe len gonde e yawaraji na dum ndira hakun ido mobilaji njahoji le de bomako de wonno hultibe metta mabbe e ko cioggu transport o buitaki buitugol cioggu njamuti tawde fuf e ndalla lam ko be fide dabare no dum do ngutirta
cioggu transport be di kele le de amendi fay hunde watta so dum jippo syndicat en be kan jippinde cioggu o essence kan e gasoil cioggu dum politique taxi sotrama car ngay di fa yotto mobilage modi kedidi fu ana hani ko buita passe mu en bibbe leedi mali ko weli dum en tan watta ana hani ko kanan ko be kanyo hore darono dum ka
fedde askuma mali dum woni dental natotobe holti wiide yidondiri e lam ko be do kabar mudum darno e le korta ko dabare omete yalla darsinde kabar mudum
dum woni kabaru di fan ba hebe do page facebook kanyo compte twitter studio tamani kawrtal jottobal dum won yontere mudun ko yowi do hono yimbe la gollobe le cuu doktoroji di dum fuddi ley altiner jabbe nonde le leedi meedi di sisil mo cuubi hitandi kaneno sariyaaji doktoro en wori le nokko o do nyaloma no wonde yambineede ka miccitene wiide do yontere no wonde yambineede wakkati de yimbe le heewbe goldi e holude mettiji mudun so bami fa yotti jottiki le cuu doktoroji mawde gonde le leedi meedi di kolliti wiide wakkati si koyendam fo be jetton si tampereji furdo be jetton dum non laami be doktoro en be kolliti wiidan pamin o do golle sanni dum wona ko yafi fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seku
bismigol limete titala li sawrugol e ko nande mudun ngoni chadele de jamarande wuytige yeso doktorembe to bamako segu sikaso yogabe memi hala mudun
le condition de
no be jabburto himbe ni welani himbe doktorobe segu won moddube hen won hen be modjani to min jehi der lobitanuji mawdi di won doktorobe hen biyato yo min gar e der clinique en wona himbe fof mbawi yobde ton min ndemi sellan nem yehi ton kono be tiafri kam hano feewi so en jehi lobitanuji di jaha ngartatan tampinta
fedde dental doktoro en holti wiide hada ka fi doktoro mo furuba golla ele privé ngaji di ka kabar mudna hani haybede wi ardibe be horojo feddende professeur Elgadri Jara holti wiide sifa sawrugol e bismugol mo jamarnde yidi le cuudi doktoro furuba di tiddi humcinede hore
la grande difficulté
tidala ko min jogi e suudu doktoroji mawdi di be mawana hore mabbe hande sa yihi e lobitanuji mawdi sa da yida e doktoro ngandudo nyaw goto kanyum e gandal mum fof so mo jewa nyawdo ko yobata ko temettati do waddani mo atawantu neddo mo jangini kanko hore makko kono jomun e warata ko temennay nyawbe ko tawtata ko wawa yobde dum sabi ko be jobata ko ine famde
sitam wi de malindi ana fewte e nyakugol lo doktoro en yalla sawrude jamare ne le seriaji o ms doktoro no ko e toton hertana unyaay sapo yimbe tawene le mali doktoro en hertana be nyawuji yogaji yohroni ngala jati le raison gaji di no holtiri kanko horejo dental doktoro en mali
wattu jone jaran nokku no detedo bafula be en biyan dun ko nayri bangal rem yimbe len limobe hono remobe wombe le leedi meedi di dum fuddi nokku no detedo bafula be kambe ngabbe wodo golle be bi faande be kokka ka jobdiji mabbe taydi wid le ked leedi gollobe di do golleje fu do kama lamu ko be wombe tobe bi imadrajan gonde wade do hen fa be totte jobdiji mabbe fa kebe famtar kedden ali cisse mamadou samaseku
Bafula be do yimbe ngado be imadraji fa limto be golleji mu en nawri bangal demal nokku o kanyu en ka holti wiide jon woni lebbi didi heba en jobdiji mu en beedade do en hore do be kolti metti mabbe sanne fewde en golleji di wordi yardi on do nokku
presque 2 mois na wara lebbi didi hande min en golla min jobata gonga hale min turri sanne gollobe gonbe le kirruji be fuf nyawi yagule nokku jiddi sato wala fe hunde nawinde
hayale nokku le kejjide le leedi amendi ka ya wana nom do wordi gollobe golle majum lamu segu ku ala kan esa kan en ka an hebatu nyoddiji mu en kedo dem seda fuji yoga e mabbe
ne soma notre 3e
kibi kal sa men gilla lewu randeru to ku jala ton won ku yobana kollobe
ci tala pawi do hebugol nyobdi kollobe bafulabe to koka horejo kuma ni do yirwere kreduji di do woni bala keta holiti wiira do yo sabi gollirgal banki goto lelamu kayino
kollobe wonbe to kayton e mesalo ngadi non lebbi didi njobaka kaliru wutu ko hebi yobede do berdundu siki wala do wundi wada so gollobe heddibe be ko buri hewde yo bukkiji njita e numeroji compte mabbe wobbe jogibe numero ngaji compte yodi sakirabe mabbe
o do ardole on do nokku ka ana narda yimbele fu jogibe titalaji bangal hebude njoddi mu en yotto o do banking wada ko wawidu fu yalla ana dartina ko onyi le hem o do golle ana wodani yimbele ujinaji joyom temede jettom chapan jeddi e joyom
wattu jonne jaran nokko no dirtede yoro sobe kollitiwo wiide wakande jawdi mabbe le hitande dum won 2025 dum yahan fa hono ko be noddata milliardoji didi kali sefano be kollitir wiide wattu jono fedde conseil communal wonde tonde an wonde waddoni imadraji wi ciudi mer e fu ngado ko bay fu yalla jamana nan yoboton usuruji muden kanya e jangal non watta so odo kali fu hebele odo nokko ko nayri bangal dum won kawtal dilbal ko yowi don denago do beme ande de dum fuddi leedi meedi di dum timmale noga en le noga e joy lewru octobre worordu le majjun fedde nebno dat amrtp kanya fa yotto suudu ministre huminiindo kabaruji leedi meedi de be gonde wadde do en imadraji fa pammina jamaare de honno sariyaaji ko nayri bangal beme ande de ko nande mudum wordi kedda mo kanko dum dat adama berte yo gote ande do kabando denago wori le beme ande de ko mo sifi do en do faccitango jenaba jallo
Nous sommes réellement entourés par la menace cyber.
Pour gong, bonande kese nangudi ender golleji amin nyenafuf. Nden non ine hani dabreji hakika bame yalla rentade dido bonaneji. Seria kewdi nenjudi edomun. Wakati mongonden o dabre ne fie e lady ndi. Yalla dido sariaji ne yamre. Gollirden hettana haybu gol hakkeji yimbe. Nden non bangal saria kay bonaneji dine hani hadede.
Je vous dis que me permettez réellement de circonscrire la menace.
En briefitito nokko no dirtido bafulabe be kollitiwidi hitande kande hono nyawbe jottibe tombe dum kewi sanne fu fota sukabe non be kollitiri wida no foti sukabe ina sappo ina yon hono be ngala hitande fa yotto duubi nay kanyi en gon jottibe ton ko nayri bangal nyawuji di ko buri hewti di do nyawuji furdube kollitiwidi nyawbu balla kanye ko nande mudun
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
wattu jono yewtere meden zoom sirnde waran yoba do beddo yimbel so immiki bete tan almorane he pep kadle be donka andude fu du kaddu galgal be kani bamde so be garado be gollata do wakati non be gatta yade warde fa be taade jati be jotta ko nokkul do be gollata do mamadou samaseku
tama yeso kadle mon kewdeli armoire o medali wasude andude ko ornoton ma dun bonude kadle tunude ma de pasaka ko buri hewdo kad o do sugula yimbe le hewbe jogi betan low sakike am kadija na jeyda be do de yia fufu mo londo hore mako kadle hode o bornota ko buri hewde dun tawan no fahunde walatu ko wawi bornude ede hande altinere woni yeso tintorgal ko buri leruji didi mo tewta ko bornota witerne woni er golle o wodda fa hande kadija anda ko bornota tagal ya waraji kewdi yeso armoire ko sakiti bamri sayamo burni aljumar jabbidande sakrabe andon wiide no on burata yawude landinde dedo kulede on burata yawude e kabar mudum denno tinoden watande hakkilo dedo kulede jalla eden jawa e kabar mudum dum nafa en dun bangal almusaddaji
min biya sijo tamani wartiri odon numero kesso odon bay tuttudon hakkilaji modon ko bawdon halde fuddo don bay halde le odon numero min kokka on numero o moni tinne bindo moton so ngadi chapande jeddi jeegom chapande jena e jetti chapande joy e jeegom chapande joy e jeegom ruttoto do numero on ngadan chapande jeddi jeegom chapande jena e jetti chapande joy e jeegom chapande joy e jeegom numero amen viamo o do o moni odon bay hitna don ton dido kabaruji fuddo won so ngadi 37321 kawaji sinator do facebook no gay credit kay e telephone mo do fan je fe no ko nandir on do ay ser yewtere meden de an wodi wassalam yewtere meden de waran yo waddo beedo yimbelbe nanta hendu hunde wakati ja tawno bingil adama rimira tan hunde nanta hendu mudum fesu hendu ndu an welina so hendu ndu yala fu joma tawan nanta wobanton du nyawuji jaati baw hewtinde dun o do golle worri fa kebe famtar ngare kede ko min e mamadou sama se ko min pewno on do hen
hinere latto sababu anden hundena urama urasa kono parfum ngaji e nyamduji bango do dum latto sababu pofen sabi kine men de en andan so frati na wodi na wala urfuf gaz ngaji e kanya nyamduji nyuldi keddan na fali kunate dotro orel
ko noddirte erfaction a faman so hundena jugi hendu welduna san jugi hendu ndu wela le majjundu kebata hakkile no hunde worri ana rena bingel adama du hono ko nayri bangal gaz san yaltina hendu samati hendu mudum tan a famtoto ko woti ka neddo mo nanta hendu hunde wawa famdi dum fuf
yimbe le lamdabe to kay segu memi nafaka kine holti wide hunde jogine nafa sanne le ngurdam meden nyande fuf sabe ko heewi
dum watta so pama hendu nyamdundu jidda na nyamdunda yida idum waddu so neddo reno sem bami misalo neddo mo yiyata wakati jana way nande hendu churki nanana hendu gaz dum watta so jomu rento te so yiyata idum faabo bingil adam do woni fu idum faabo ngurdam bingil adam
ka rafi matude urungo ma lungo chat elemonde wonade yimbe le jugube dido ti elaji honi kanko ami wasije debbo jimawo holti wi ala hali torro mo sanne
adeni torro
idum torra kam sanne sebde wakati fu yimbe elbe mbiya nana hendu kulle luboje kanyo uroje minne minanta hendu fe e hunde fe nyande wotere wombi be dombur wati do min gondo e fu nana no hendu mudum mi anda fu ko wadi
ka dum wona fi chat ele to yogabe hono kanko abdurrahman sakku janginowo holti wi ni o moniri denno torrata mo kanko kay
minno jibinirami minanta hendu hunde fi arande mi anda yalla hunde na jogi hendu du sinande jamande fuddi halde de wala fu ko dum watta kam dum so il fuddi mi yeyi fami ya mi sawro yo no dum worri no
so ni do matata urgo ma lungo e hulta wi do jomo na jogi nyaw lulirdo anosmi e wi doktoro embe alen somburu yo doktoro urel to bankas o facintini sifaji o do nyaw
3-4 nyobe tato nanayon kanyen jottuto min be do yimbelbe mbiyan be nanta hendu fi e hunde miden ciawrabe jati kono yibbel wobbe be ciawrirse no nobbe do yibbel du ciawrirte
era be do famu du hono haybude kinemu dun keddana fa hande kanko alen somburo
wakati jikko latto sabab mudan heewi kono so wonko yotti ngandi hore jomun yibbel wobbe antontu a tawa nyawuji cancer di jati nangi dun dido wada so jom wasa nante hindu hunde
dogo tan be hulti wiide dun sato golle hinere e demgal nayada sabi suni amaza urungo ko buri hewde andata dun so hunde na weli ma wela e wi mabbe